Ate ye eyatandika wo Fenero Ministries International Apostle Grace Rubega avudde n'avumirira ebikolwa eby'ekyabavubuka obuwanga beeyongedde nnyo okozesa ebiragalala ensangi zino n'agamba nti kino kiteeka ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ebiseera by'omu maaso mu katyabaga. Apostle Rubega bino abyogedde bw'abadde ayogerako ebikumi n'ebikumi by'abayizi wali mu lusisinkana lw'abayizi olw'omulundi ogwokuna olubeddewo ku Fenero Grounds ennaggulu mu kibuga Kampala. Ategeezezza nti abayizi bangi beeyongedde okukozesa ebiragalalagala nga n'abasinga ensi baagivwako dda nga n'abamu tebamanyi nti biseera byabwe bya maaso bye balinyirira. Atadde essira ku kusabira ennyo abavubuka bano nti kiyinza okubayambako Katonda okubalungamya ne bava ku biragalalagala ne beesiga obwongo bwabwe. Agambye nti Katonda yalina okukulemberwa mu bulamu bw'abavubuka bano okusinga okulowooza nti ebiragalalagala biyinza okubaako kye bikyusa kyokka nga bibasuula mu ntata.
To give to every man according to his will. So one of the most powerful scriptures you could ever know, that God will never deal with you. All the good that will come in your life will come as a result of the consecration of your heart. And the heart can only be as consecrated as it is yielded to God.